إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Musomo gwaffe ogw'eggulo twalabye nga baganda ba Nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ku muganda waabwe Yusufu alayhi salatu wassalaamu ne bamusuula mu kinnya nga lwali luzzi nga bwe twakirabye mu musomo ogwo baatambula obudde obw'ekiro ne baddayo eri kitaabwe Nnabbi Yaquuba alayhi salatu wassalaamu Bwe batuukayo baakamutema nti omwana we omwagalwa Yusufu alayhi salatu wassalaamu omusege gumulidde. Ekyo nno nga baakijja mu kigambo kitaabwe kye yabagamba nti atiira omwana oyo okubeera nti singa baba bagenze naye basobola omulagajjalira omusege ne gumulya. Bwe baakimanya nti mu ebyo kitaabwe byatya ku ttale eyo mulimu n'omusege okulya omwana baamanya nabo bafunye ekyekwaso kye bagenda okwekwasa bagifuule ensonga kwe bagenda okuleeta eri kitaabwe oba gye bagenda okuleeta eri kitaabwe ng'ekyekwaso nti omusege gwamulidde. Bajja bakaaba era nga balina n'ekkanzu eriko omusaayi okulaga kitaabwe nti bye boogera mazima. Gw'ate abasajja abakulu abakaaba ye ate n'ekkanzu yiiyo eriko omusaayi teri kubuusabuusa nti nno omwana wo omusege gumulidde. Wabula Nnabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yaquubu alina ekirooto Nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu kye yali yamubuulira nti akirabye ekirooto ekyo n'akirabanga oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajja kutuusa Nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu kuba Nnabbi wadde we yalabira ekirooto ekyo yali akyali mwana muto. Na bwe kityo wadde tayinza kumanyira ddala kiki bakoze omwana we yalina essuubi ddene nti omwana we akyali mulamu omusege tegunnamulya naye bano kiki bakoze ekyo takimanyi. Era tuyigawo wano ti al anbiya'u la ya'lamuna al ghaib bannabbi tebamanyi byekwese ebyekwese byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kyekiba kibeera haramu ennyo okusinza bannabbi kadhalika okusinza bamalayika bwebabeera nga bamalayika ne bannabbi kiri haramu okubasinza faman duunahum min baabi awla teri kubuusabuusa nti ate atabatuuka madaala mu bantu aba bulijjo kiri haramu nnyo okubeera nga asinzibwa. Faliibaada haqqun khaalis lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu okusinza kweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka tiwali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo oluvannyuma lw'okumutegeeza amawulire ago n'abeera nga teyagamatira yabagamba nti bali sawalat lakum anfusukum amra mulina kye mukoze omwana oyo naye kankwata obugumiikiriza obulungi bwe twalabye nti nno obugumiikiriza obulungi bwe bwo obutaliimu kwekandagga okwogera ebikankana okubanga ayagala okulwana ne Allah subhanahu wa ta'ala era omutali kubeera nti nno buli gw'oyitako omuyimiriza n'omunyumiza ekizibu ky'olimu eyo yeyitibwa assaburu aljamiil obugumiikiriza obulungi. Nabwekyo Nnabbi wa Allah Yaquuba alayhi salatu wassalaamu obwe bugumiikiriza bwe yasalawo okukwata ensonga n'aziza eri Allah subhanahu wa ta'ala mubulumi obw'ekitalo okubeera nti nno omwagalwa we omwana we omuto ali mu myaka egyo gwabadde tayagala amuve ku lusegere kiseera kituuse nga takyamulaba tamanyi kimuliko tamanyi alidde tamanyi anywedde tamanyi bw'abeera nga ddala mulamu nga bw'akisuubira nti mulamu tamanyi abo balimu bamuyisabatya nembera endala nyingi ezifanagana ko bwezityo ezateka nabbi ono mukatu akamanyi nobulumi obusofu. Uluvanyuma ibadallah atunyumizo weshitiba Allah subhanahu wa ta'ala agamatu wajati sayara faarsalu waridahum faadila dalwahu kala ya bushra hatha gulam wa asarruhu bidhaa wallahu alimun bima yaamalun. Uweshitiba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza chulvanyuma wechusera chitanna manyawano chali cha sawa busawa lwali unako ruramba zali nako ala kulli hal ulvanyuma jaat sayara sayara wale yogiru wako ye kafila kafila caravan ekibinja kya basubuzi nekivaje kyava eyo ngacholekera egwanga erya Misiri teweera bilantu wano wetuli nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam n'abaana be bali mu nsi eyitibwa Kanaan esiŋŋaanira mu kifo olwaleero ekiyitibwa Palestine we baali. Kaakati bana abasuubuzi balina gye bava imma baali bazze Kanaan okubeera nga gye basuubula oba okubeera nga baali balina ewala ennyo gye bava okusinga waawo naye nga boolekera eggwanga erya Misiri era ng'enkola yaabwe bwe twagirabye mu musomo gwaffe ogwaggwa ntino we baatuukanga ewali amazzi baasenangawo amazzi gasobole okubayambako okubeera nti bajjagganywa mu kutula mu ddungu eryo yonna gye babeera bagenda okutuusa lwe banaatuukira ku mazzi amalala. Nabwekityo we baatuuka ewali oluzzi olwo baabanga bamanyi bulungi ewali enzizi eziri ku makubo aga safaari yaabwe. Nabwekityo we baatuukawo kyo ekyaddirira kifaananya ddala butereevu ekyo omu ku bateesa eyagamba nti Yusufu temmutta wabula mmusuule ku luzzi yaltakituhu baadu sayyara in kuntum fa'ilin yabagamba nti nno Yusufu temmutta wabula mmukwate mumusuule fi ghayabatil jub mumusuule mu luzzi mukinya yaltakituhu baadu sayyara waliwo abasuubuzi abatayita ku mazzi bajja kujja okusena amazzi basangeyo omulenzi omuto bamutwale ng'ekyamaguzi. Ekyo nno kyeyogera subhanallah era bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali yakigera wano Allah atunyumiza ti Yusufu aba akyali eyo mu luzzi jaat sayara karavani nejja fa arsalu waridahum ne batuma omu ku bo agende abasenera amazzi bo ne basigalaawo ku nsolo zaabwe. Bwe yatuuka ku luzzi kye kyaddirira era ng'enkola bw'etera okubeera mu nzizi ezo baabanga n'emiguwa ng'emiguwa egyo bagisibyeko bubaketi oba ebidomola oba obulobo oba ekintu kyonna ekifaanaganako bwekityo. Nabwekityo bwe yatuukawo nassa omuguwa wansi ne guserengeta bwe gutuukayo wansi ewali Yusufu Yusufu kekwata omuguwa guno n'atandika ogunyeenyanyeenya omusajja agenda okutunulayo agenda okulaba nga waliyo omwana omuto omuyitirivu obulungi ono nno naafe essanyu kyava agamba nti ya bushra hatha gulam abangi abangi amawulire ate ag'essanyu amasufu ge galiwa hatha gulam tufunye ekyamaguzi ekirala eky'omulenzi ono kanyimirekwa no barakallahu fikum. Mukimanye ibadallah ti emirembe gyonna egyayita abantu baatundanga bantu bannaabwe era nga bagula bantu bannaabwe ensi yali ekubyeko sirevale ebuzungu ebuwarabu mu Afirika wano okolanga omuddu olyenga omwami ensi yonna yali ekubyeko ekiyitibwa sirevale obuddu abantu baasobolanga bantu bannaabwe abantu bawambanga abantu ne wafuula abaddu wahakaza era amakubo agayingizanga abantu mu buddu gaabanga mangi agamu kugo kidnapping nga bayinza okukusanga bonna ne bakusanze ne bakuwamba ne bakuddusa ne bakutwalayo nagye bakututte ne bakutunda ng'omuddu. Ogenda kubeera slave woyo gye bakutunze, ne bw'obeera ng'eni wammwe obadde olya butaala. Era mu makubo ago mwe mwali okubeera nti nno omuntu bwe yabbanga, naddala mu shariya ya Nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalaamu, omuntu bwe yabbanga ku muntu ekintu kyonna n'akwatibwa ne kikakasibwa ddaadala yabadde amubye, yafuukanga muddu w'oyo gwe yabanga abbye nnyini kintu ekyo ekyabanga kibbiddwa, nga bwe tujja okukiraba mu kyafaayo kino kyennyini nnyini mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala. Era mu ngeri y'emu bwe baalondanga omuntu oyo ng'afuuka muddu, entalo nezo ezimu ku ezo ezasinganga okuvaamu abaddu bajjanga zikabira ne ziwanaga ne zikabira endala, amawanga ne galwana n'amawanga amalala, byonna bye baalondanga bonna bye baawambanga baakabba kukumbanga bukukumbi ne babatwalanga abaddu. Obusiraamu bwe bwajja, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'aharrama n'aziiza ebika by'obuddu byonna byonna, obusiraamu nibyo biharrama nibyo biggalawo, ne wasigalawo emiteeko ebiri gyokka egy'obuddu. Amma omuteeko ogusooka be baba asiŋŋaanibwa mu buddu ng'asiŋŋaaniddwa muddu, oyo ennamula y'obuddu yamusigalangako. Omuteeko ogw'okubiri beebo abakaafu abaalwanagananga n'abasiraamu mu ntalo mu jihaadi wakati w'abasiraamu n'abakaafiri. Abakaafu abaawambibwanga baafuukanga baddu eno mu basiraamu. Lwaki ogwo omuteeko gwasigalawo? Olw'ensonga nti yali nkola y'abakaafiri kadhalik, bwe bakwata abasiraamu bafuka basireebuzi baabwe. Ithan nga bwe bwenkanya bwennyini n'abasiraamu bwe babeera bafunye eri mu balwanyi baabwe bafuuka baddu b'abasiraamu. Amma emiteeko gyonna egisigadde obusiraamu bwagiweera, kansookeze guli ogusoose, abo abaasiŋŋaanibwa mu buddu, abaasiŋŋaanibwa mu buddu tugambye nabo baasigala ku mbeera ya buddu. Kati obusiraamu bwaggyewo butya embeera eyo ey'obuddu? Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja ne shariya n'agireeta ku nteekateeka egirawo ddala kye bayita obuddu, abantu okubeera nga bafuula abantu bannaabwe abaddu. Nga ne mu ebyo mwe muli hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadithi al-Qudus, yagamba ow'ekitiibwa Allah mu hadithi al-Qudus ti thalaafatun, abantu ba mirundi esatu, ana khasmuhum yawma al-qiyama, nze ŋŋenda okubeevunaanira nze kennyini. Ekibuuzo, waliwo omulala agenda okuvunaana abantu ku lunaku lw'enkomerero? Teri kubuusabuusa, nti ye Allah yekka. Naye Allah agezaako Allah ategeeza wano mu kino nti bajja bavunaanamu oluvunaana olw'enkizo. Yogera abantu basatu, njagalamu omu yekka obutava ku mulamwa. Wa rajulun baa hurra fa akala thamana, n'omusajja yenna oba omuntu yenna eyasanga omuntu ng'ali free mu bantu aba bulijjo n'amubaka n'amuyingiza mu buddu n'amutunda n'alya ssente, n'amutunda ng'ekyamaguzi n'alya ssente. Mu mitendera ng'egyo tukoonyeeko abantu gye bayitirangamu okuyingiza abantu mu buddu, tugambye mu mulimu kidnapping, mulimu okuwamba omuntu ng'ali ku bibye ne bamuwamba ne bamufuula omuddu. Nga bwe kyali ku Salman al-Farisi, yali ali mu kutambula aveeyo ewaabwe mu Furusi ajja anoonya Nabbi gwe bamulagiridde e Madiina. Abantu byatambula nabo bamuyambeko kumutuusa e Madiina, baamwefuulya ne bamufuula omuddu ne bamutunda n'afuuka omuddu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bassahaba be baakola kyonna ekisoboka ne basasula oyo yali yamufuula omuddu, ne bamusasula ne bamuggya mu buddu. Na bwekityo egy'emikolo egy'emi agamakubo gonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagaziiza, ana khasmuhum yawma alqiyama, bano basatu nze ŋŋenda beevunaanira. Omu kubo y'oyo akwata omuntu mu ngeri bw'etyo n'amufuula omuddu. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam najja ne shariya nga mulimu emitango miyitirivu ng'omuntu yenna abaagudde mu nsobi yonna mu nsobi zino, omuntu oyo butereevu aba agenda kubeera nga ata omuddu. Ekimu ku kyo kwe kubeera nti nno omuntu oyo asse omuntu mu butanwa. Omutango ogusooka gwakuta muddu. Ekyokubiri, singa omuntu yeegatta mu Ramadhaani emisana ato muddu echo kusatu adhihar okugamba mukyala wonga musowaganye nomugamba nti olinganga mama mufana nidde nyabo kuto muddu nebirala bingi byemumanyi nebirala bingi byemumanyi oba byemuulira ng'emitango gyabyo kutamuddu ekigendererwa wano kujja bantu orede abali basinganiddwa mu buddu babeerenga bajjibwa ddala mu buddu hatta neemu ibada ya zaka zaka empagi eyokusatu emanyiddwa ey'obusiraamu ne kibeera nti nno mwabo abaweebwa zaka mwe muli abaddu abadde mu buddu basobole okubeera nga bava mu buddu kkirizibwa okukwata sente za zaka n'ogya omuntu mu buddu oyo yenna nga kaweefu wa ddiini yaffe ey'obusiraamu okujjawo sirevale obuddu nabwe kityo eyo enteekateeka yaffe ey'obusiraamu ithan ono bwe yasanga omwana ng'ali mu luzzi wansi kaala ya bushira haatha gulaam naafe essanyu n'amanya nti naafunye gulaam afunye ekyamaguzi afunye omuddu gwagenda okgenda atunde allah agamba ti wasarruhu bidaa ne bakweka nabbi yusufu amawulire ge lwaki baakweka amawulire ga nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu kinnamu embeera bbiri wano bamufasiruuna ze balaga embeera esooka wa asarruuhu bidaa nga tebaagala bannaabwe abalala bwe bali mu safaari eyo kubanga zibeera jamaa oba jamaati bibeera ebibinja bya njawulo ekyokulabirako abasuubuzi bannayuganda baagenda e Botswana ggulayo ebyamaguzi naye bonna bonna abo tebabeera kibinja kimu nti bonna ba mukwano bonna bagenda wamu la waddengano mu safaari empanvu bali wamu wasobola okuba nga waliwo ab'e Masaka nga be bazze be basoose okulaba omwana ono kaakati abo be baagwa ku Yusufu ne bamulaba ng'ali mu luzzi ithan wa asarruuhu bidaa kati kino kyamaguzi singa bamukwata abange mulaba omwana yuno wano bano bonna bagenda babeere ng'abamulonze bonna nabwe kityo buli omu abenga amulinako omugabo imma bamukaayanire oba bagambe nti sente zetutundamu zaffe fena tubadde fenna wahaakaga kati allah atugamba ti wa asarruuhu bidaa kyebaava bamukukulira ne bakukulira amawulire ge ne bamufuulanga ekyamaguzi ekya bulijjo kyebaguze obuguzi ku bantu nabwe kityo bali baleke kubeeranga babazaahama mu kyamaguzi kino kibeerenga kyabwe kyabwebange ekigambo ekirala wa asarruuhu bidaa kwe kubeera nti nno baganda ba yusufu alaihi salatu wassalaamu era nga netugenda tugenda gaziwawo baganda ba yusufu alaihi salatu wassalaamu mu kiseera bwe baalondera yusufu baaliwo nabwe kityo asarruuhu bidaa nabo bennyininyini ne beefuulanga omwana ono abadde omwana nga be bamulinako obuvunaanyizibwa so si nti muganda waabwe wabula mwana naye balonze mulonde nabwe kityo bamwagalamu ssente naye yusufu kadhaliki nakkiriza ekyo kyennyininyini ekifaananyi kye baamuteekamu ng'alaba nti waakiri okumutunda n'agenda n'abantu bali n'abeera ng'awona kyekisinga okubeera ekirungi okusinga okubeera nti adda mu mikono gy'abano olw'okubeera nti yali yeetiira nti essaawa yonna basobola n'okubeera nga bamutta okusinza kye baali bamaze okubeera nga bamulagako wano tutuukira ku kibuuzo abaffe yusufu yamala bbanga ki mu kinnya ekyo kye baamuteekamu yusufu yamala bbanga ki baula balina ebigambo bya njawulo ekigambo ekisooka kya abubakari bunu ayyash agad makatha fiihi thalaathata ayyaamu yamala mu kinnya ekyo mu luzzi olwo ennaku ssatu ekigambo ekyokubiri kya muhammad buni ishaq ibuni yasar sahibu lmagaazi wuliiza ekigambo kye agamba nti makatha ikhwatu yusufu yawmahum dhalik hawla albi'r faja'at assayyara faarsaluu waaridahum fatashabbatha yusufu fara'aahu faqaala ya bushira haatha gulaam agamba nti nno baganda ba yusufu bamala okukwata yusufu ne bamusuula mu luzzi olwo baali bakimanyi tebagenda kuyita bbanga ddene wabeerenga kafila ejja oba ababasubuzi batambula bajja na bwekityo ne basalawo batuule kumpi n'oluzzi olwo bakakasize ddala nti nno kye baali baagala okukola Yusufu kyetookeredde na bwekityo baabakyali awo nga batudde ja ati sayyara bana abasuubuzi ne bajja ku lunaku olwo lwennyininnyini lwe baamukola ekikolobero kino nekitegeeza nti nno singa kino kyekigambo kibeera nga kyekituufu kisseene ebaamu takdimu ne taakhir kyeki ebaamu okukulembeza amawulire agamu n'okusembyayo amalala amakulu agaali badde gakugasembayo ne gakulembera ate agaali badde gakulembera ne gasembayo mu ngeri etya oweekitiibwa Allah subhanahu wataala yatulaze nti nno bwe baamaze okusuula Yusufu alaihi ssalatu wassalaamu mu luzzi baatambule ne baddayo eri kitaabwe ne balyoka bamutegeeza ensonga zino kaakati awo Allah n'alyoka aleeta amawulire gano amalala ti wajaati sayyara fa arsalu waridahum فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام كاكد كنو الله كنو مرزا غاو مزو كدى يوكا نبو غيرا نيه كتابي كتابي ناتو مطلع بيغامبو بياوي كاتي الله نالو كنو مرزا ككرا فانيينو ايجيا نيرون دا يوسف عليه الصلاة والسلام نيكتا جيزا انتي نو بتوتو غبير دي اودا ياكسو انغابو ايري كتا جيزا انتي نو باسوكا كدى يوكا ذيني كنو كنو كتباو اشوكو بين then kima kitegeeza nti baamala Yusufu yamala muli ennaku yamala muluzzi olwo ennaku ne wabeeranga baagenda ne basooka bategeeza kitaabwe amawulire ago ne bakomawo emmenkeera oba okwosa enkeera oba ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala eka kyamanyi ekyo nno nga kiva luddawa kiva kubeera nti nno baganda ba Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu eri ba ulama bano bonna balaba nti nno baaliwo mukutunda Yusufu Yusufu ono mukubeera nga karavani eno emutwala baaliwo era nga ddala kituufu baaliwo nga bw'ogenda okulya Qur'an kakati mukubeera nti baaliwo karavani eno ng'emutwala baaliwo amakulu yajja mu kiseera ekyo nga bakyaliwo ku lunaku lunyini lwe baamuteekayo oba karavani yajja luvannyuma nti bajjanga buli lunaku ne batuula okumpi n'oluzzi mpaka nga babakakasiza nti nno waliwo karavani emututte kubanga mukumutwala baaliwo mukumutwala baaliwo kandoze nti ensonga eno barakallahu fikum etegerekese bulungi kati Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar agamati makatha Yusuf makatha ikhwatu Yusuf yawmahum dhalika hawla albi'r olunaku olwo lwennyininnyini baatuulaawo kumpi n'oluzzi amakulu tebaagenda wala fajaati sayyara fa arsalu waridahum karavani nejja neetuma omuntu nga bagirengera bagiraba fatashabbatha Yusufu fara'ahu bwe baasuula bwe yasuulayo omuguwa ono agenda okubeera nga abasenera amazzi Yusufu yakwata omuguwa n'agunyeenyanyeenya ono agenda okulingiza ekyo ekinyanyeenya omuguwa fara'ahu n'alaba Yusufu kwe kulaajana n'aleekaanira waggulu nti ya bushra hatha gulam abange amawulire ag'essanyu laba omulenzi y'ono kakati wano barakallahu fikum bamaze okubeera nga bafuna omulenzi baganda ba Yusufu baasembera ne bajja okumpi n'abo abaali bafunye nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaam Allah agati wa asarruhu bidaa bano abeeranga baakukulira nabbi Yusufu nga tebaagala bannaabwe babeerenga nabo babasharaka muye nabo bagamba nti aa ono omwana mumulonze muli naffe nabwe ekyo naffe tumulinako omugabo teri kubuusabuusa waliwo nawe ngenze okugaziiza ku nsonga y'obuddu kwagala kulaga nti nno bano ekyabasanyusa kubeera nti bafunye omwana olwaleero ky'omuntu kyali badde akola mu mbeera yonna abanga ono omwana waani lwaki mu kiseera kino tewali slave trade mu kiseera kino naye mu kiseera ekyo wonna wafuniranga ku muntu ng'ali mu mbeera eraga nti ali mnagalaale wabanga ofunye kyamaguzi nabwe ekityo wa asarruhu bidaa baamukwata ne bamukukulira abeere nga kyamaguzi kyabwe bokka na bokka aleke kubeera nga nabali bagamba nti aana mumubadde naffe wahakadha wallahu alimun bima yamalun Allah nga amanyi bulungi nnyo byonna ebigenda mu maaso byebiriwa biwulirize bulungi agamba nti washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min azzahidin washarau bulabe ekigambo kino shara ekyo ashira kitegeeza albay' bay' okutunda so si kugula washarauhu bithamanin bakhsin neba kwata muganda wabwe Yusuf neba mutunda obusente butini nnyo darahima maadudatin bu dirham obubalwa ku ngalo Ibn Abbas agat bamutunda dirham makumi abiri neba gabana dirham biri biri buli om bali kumi neba gabana dirham biri biri buli om washarauhu bi thamanin bakhsin darahima maaduda wakanu fihi min azahidin wachi bamutunda obusente obwo butini muganda wawe omuvubuka omulungi afanagana ko bwatu Allah gatu wakanu fihi min azahidin baite omuni nambwe tavu nakamnakeddagana Ibn Kathir ya gamba nti hatta Allah chategeza wan wakanu fihi min azahidin ngadsinga babira tibaina wadaka sente kibagenda badaga kyabannange Fritwina sende suwede ko bitusu suwede bitu na sende suwako tetucha ina kantu konna bali mbawede kuwerere kale mumutwali lwaki daba Allah wagat wakanu fihi minazahidin baita mwina mbweta avuona na kamo na keddagala eyonno yembera jebakola nabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalam nibakasafino bamutunze bamwadde abasajja bano abasajja bagendo genda emisiri nga batwala omwana ono bakasiddala tebagenda kuddamu nolunaku nolumu nakamu nakeddagala tebagenda kuddamu kubeeranga balaba ku Yusuf uvunyuloka kasanti nno bamututte eyo ebunayira era mu ngeri yemu omukwano gwa kitaabwe mbu bwaba tebalowooza nti omukwano gwa kitaabwe gugenda kubeera nga gudda jebali kakati ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun bima ya'malun Allah nga amanyi bulungi nnyo byonna ebigenda mu maaso ai عليم بفعل إخوة يوسف ومشتريه وقادر على تغيير الحال لكن الحكمة أرادها لكن لحكمة أرادها ولقدر سبق أن قضاها ويشتب الله سبحانه وتعالى مجسيدة شنو وطلق أمانت يليام يبرون جنيو إيبي باري باري مقرى مجسيدة شنو الله أرقى ومكرزة انت يلي آلنا أوبصبوزي أوبجوسين بيرا baganda ba Yusuf kibakola akiraba embera Yusuf jalimu ajiraba nabana abali mukupanga ebapanga abali mukumugula nabubonna abalaba wano ajjawo tujjawo kimu kigambo kino Allah tulaga nti Allah nga amanyi bulungi nnyo amakulu nanyini embera nanyini busobozi nanyini kukyusa kyusa embera zonna yalina obusobozi obukyusa kyusa embera eno najja Yusuf mu matigga agugalimu najja Yusuf mu kigezo ekinene kyalimu najja Yusuf munyike enene jalimu oba asobola okubazikiriza bali olw'ekigambo ekine kibali mukola muganda waabwe oba Allah asobola okubaako engeri yonna gyakyusa embeera eno naye olwa hikima ey'amaanyi n'okugera okw'ekika ekyawaggulu Allah subhanahu wa ta'ala kweyali yagala ngaina byayagala bive mu kikolwa kino ow'ekitiibwa Allah kireka kiyitewo nga buli omu yali akipulaninga era ne kitambula nga bwe yali akipulaninga nabwekityo mu ebyo oba mu hikima Allah subhanahu wa ta'ala yayagala mu kino mwemuli okubeera nti Allah ino obusaasizi eri abantu b'emisiri nga waliwo ekigambo ekinene ekyali kiboolekedde ng'ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukibajjako ne nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam nga bwe tujja okulaba jjukira Yusuf agenda kumutwala emisiri bamutunde eyo ekyokubiri kwe kubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala okujja famire eno n'olulyo luno olw'ekitiibwa olw'abannabbi abirenga arujja munsi Kanaan jibali bawangalira abirenga batwala munsi eyemisiri erange ekyo okubeerawo kina kubeera nti kino nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam atukibwako embeera efaanagana ko bweti ku nkomerero Allah abirenga ayisiza ku mbeera eyo okubeera nti bano abajja e Kanaan abirenga batwala emisiri ngira batujja okukira mu maaso biiznillahi tabaraka wa taala ekyo kusatu okubeera nti Allah subhanahu wa taala asitula nabbi we OHT wa Yusuf alayhi salatu wassalam ninga musitula n'obugumikiriza obunene n'ebigezo ebyo ebinene byali agenda okubeeranga ayitamu oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ebitiibwa ebyamaanyi ebitiibwa ebiyitirivu era mu ngeri yemu ekigambo kino wallahu alimun bima ya'malun mu migaso gye tukijjamu kwe kubeera nti nno OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala yali alaga nabbi we ng'akyali mu Makka gwali mu kunyumiza ekyafaayo kino ntina amanyi bulungi nnyo ebikolwa by'abakafiri bibali mu kumukola n'okunyigiriza n'ebirala byonna simulaga jjavu n'akamu n'akeddagala wabula nga Yusuf alayhi salatu wassalam bwe yayitamu natuka Allah subhanahu wa ta'ala na musitula banu nani bewunzi kanga balimu mungalo za nabi Yusuf alayhi salatu wa salam nga waddembo kubiranga wakora chaya gara waddembo kubiranga imadha abisa sulizako nebya nebya na kino mungiri yemu ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah jamutu wa sakubu wanguzi obwa amanyi amutuse kubitiba ebya amanyi banubo naba munyigiriza bisange nga bali wansi wabufuziwe nga waddembe obakora chonna chaya gadde era chaliwo echo kufatihu Makka nabi sallallahu alayhi wa sallama buyagula wa Makka nibayi singa anabu na abamu nyigirizi miaka kumine satu mu Makka ni mamurumba ni Madina montaro empitilifu bunanga bali yao awalabako chavababu zat madha tathununa anni sani obikum bunanga mazuba wamba bunanga mazuba kubiranga awasana kubali wansi wabufuzi buaba silamu chisela echo na ababu zat madha tathununa anni sani obikum muruza nyenda kubakulachi nwa mugamant akhun karim wabun akhin karim Muganda of OHT wa mutabani wa Muganda of OHT wa tukusabo belengo tusasira na makuru amalla agali mu bigambo ebifanagana ko bwebityo chavabaga mat izhabu fa antum mutlaqa mugende mazima dalamu enna mazo kubiranga mbasonywa nge chafayo echo bwikinyumizwa mu bugazi echa fatho Makka mukisera kino nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala itwa Yusuf alayhi salatu wassalam abudde mikono ya basobuzi abadde batambula ngabage na mugwanga eliye Misiri era bamututenga echa maguzi eye Misiri jagenze ne baganda bene bagenda ne budira hamo 20 ngabuchajira mbigao bya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya Allah tugamba ati washarahu bi thamanin bakhsi darahim ma'duda tiazogera muendo gwazo yaga baba ba mutunda budira hambutono nnyo bwebuti butono nnyo tiabogera muendo gwabo bamku ba mufasiru muri Ibn Abbas radiyallahu ta'ala nibagat bwali budira ham 20 wallahu alam na bwecho che chadilla e Yusufu jibamutotte che chadilla Yusufu jibamutotte atira che chadilla kubaganda ba Yusufu ene iwachitawe jibagenda okudda utujjo kutandikira obiidhillahi tabaraka wa ta'ala wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.